Big Baba.
Bah.
Yo.
Munda.
Tell you. Yo.
Who on the beat? Bah. Kama ni yangu basi ni yangu huwezi get. Dalivit kungangana ndo baraka anipe. Kama ni yangu basi ni yangu huwezi get. Dalivit kungangana ndo baraka anipe.
Umaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione. Umaka lazima nifanyile kitu wase wa gazette wanisome. Umaka lazima nyongeze BP. Lazima nyongeze BP. Yeah. Umaka more blessing on me. More blessing on me. Uliza jina najua nimekuwa ka threat siwezi pinga na ishika samaki eti maji ndo maisha na wasiliki kamati na bado siwezi pisha da nilirada mko wengi bas na midomo zenye zimechama kasa alhamdulillah niko uhai sipishani nimetoka mbali walai yeah nini simu mende ya mateo mebango mito kumwina yo oo ndikulia nende ya kwikala nichene sawa kwa ena kwa yutene na tele umwaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione umwaka lazima nifanyile kitu wase wa gazette wanisome umwaka lazima nyongeze BP lazima nyongeze BP yeah umwaka more blessing on me
last year ilikuwa wa Dizia inakaa wao Mwaka mzima nilishinda njaa Dizia niko na ubao Rule number one Ebu jipende Kabla ujifunze kupendana na rule number two Jipeleke date Kabla ujifunze kutekana Kisi ana talent Apparently nilimona akibeba wallet Currently alijenge keja mbaka paren Na salili anaflex mbaka na mabudget Bila fix budget
Umwaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione Umwaka lazima nifanyile kitu wase wa gazette wanisome Umwaka lazima nyongeze BP Lazima nyongeze BP yeah. Umwaka more blessing on me More blessing on me
Umwaka nyongeza net worth Niko na benzo na ita GS Court, mili, bili, tuma day Po, beya ishukia tuzine Go, nikama jajana nipenda sana Blessings on blessings as nafuatana Nina wafuasi kama pasta nganga Ukikol nisishike niko meeting bana Ni ma invoice tu kwezi ma boardroom Itajipa tu mwende na wakumbusha Boro ko healthy fit uneza sukuma Thank God for life alafu sumbu
Umwaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione Umwaka lazima nifanyile kitu wase wa gazette wanisome Umwaka lazima nyongeze BP Lazima nyongeze BP yeah. Umwaka more blessing on me More blessing on me
Umwaka